Iphumendlini ngangabuya. Iphumendlini ngangabuya. Iphumendlini ngangabuya.
VDV, got it.
Hawu mina ngiyesaba. I told my granny that it's cold where I am. Ngashiya ikhaya ngaye eGoli. Bathi kuphela amazinyo endathi mongabuye. I had no choice. Hawu mina ngiyesaba. Iphumendlini ngangabuya. Ngangabuya. Ngashiya ikhaya ngaye eGoli. Bathi kuphela amazinyo endathi mongabuye. Ngiphumendlini ngasishwi. Njengomuntu ekhala ngangabuya. Ekhaya ikati lele siko. Inxeba lomkhonto inhliziyo yami yaphuka. Ngabuyisela umyalezi social lele mpini. Kunzima ngapha wekoko thumela idlozi. Kuzokhanya mzukulu wami. Sibambe ziqini ungalilahli ithemba lami. Yeah, hawu mina ngiyasaba. Lona kuwona umhlaba wami njalo. Hey, and I said it, mina ngiyasaba.
Iphumendlini ngangabuya.
Ngezu baba mdala ethi azibuye emasisweni.
Yeah.
Ngashintsha indlela engirepha ngangabuyela ekhaya. All over bamba mangala sengigqoka imbadada. Ihlezi ihlomile umkhondo wami hlezi esinyeni.
Ayibo.
Amaboni busy on my phone. I'm freaked out, iboni elalaphi.
Yeah.
This is Shady from overseas, future song about it.
Okay.
We all hear the same, stop it with the bullshit, take it to the room. Hawu mina ngiyasaba. Lona kuwona umhlaba wami njalo. Ngashiya ikhaya ngaye eGoli. Bathi kuphela amazinyo endathi mongabuye. Hawu mina ngiyasaba. Ngisaba ukuthatha nama-phone call aphume ekhaya.
Ngiphume endlini ngangabuya.
Saba.
Ngangabuya.
Yeah, pull up in buses. Under these niggas, they eyeing my swagger. Look at the stitchy. I got a deal and I got a lot of options. The change on my swagger. Mark Jacobs, I got for all of my letters. Shout out to Ricky. He the one who made it look it too easy. I can do it, Givenchy. I'm stuck up for all of my pride and the nonsense.